like I got the recipe.
Melodyne.
Kapintika do koko ni mekona kapintika do koko kaki kata bala kapongong koko ni seme kapongong.
Kila deka na chesa rede kapo fine fine ni kadege uwacha kani roge kana inama mote kipajika na machatere kashe ni yake badi kipa chansi ni leke tufe waina mama baby wani eche ni le mami wanasema ni Pambalio, mwana wata feli beni Wakicheka sawa tu Chuma mchicha tenga tule Mbona sawa tu Chuma mchicha tenga tule Du maybe Karanga chicha tenga tule Hey du maybe Songa na dona ugari tule Hey du maybe Changanya chipsi vyote tule Vyote tu vile mabepi ule
Kapintika dogo Kona kapinti kadogo go kaki kata bala kapongong gong gong niseme kapongong
Melody Eka katuto ni kadogo I say Lakini Akini kuchi kuchi anani leve Akini kuchi kuchi yamani baby Akini kuchi kuchi anani leve Akini kuchi kuchi oh my baby Akini kuchi kuchi anani leve Akini kuchi kuchi yamani baby Basi mamio Ucheze na kerewa Mayo motora Basi kana jua Kupika chuzi kuchovya Kwake miboya Kila kitu kanapata Sina kesi na mama Kama koloni nishaligwaya Wakicheka sawa tu Chuma mchicha tenga tule Kuna sawa tu Chuma mchicha tenga tule Tu baby Karanga chicha tenga tule Edu baby Songa na dona ugari tule Edu baby Changanya chipsi vyote tule
Vyote tu vile mabepi uwe
Kapinti kadogogo Nimekona kapinti kadogogo Kakikata bala kapongongongo Niseme kapongong Kapinti kadogogo Nimekona kapinti kadogogo Kakikata bala kapongongongo Ni semeka pongong.